tu m'installes.
Ndavuya, ndavuya kwakuti wena wenungo wam. Inyawo zami zafika zema emasangweni enhliziyo yakho. Ndavuya, ndavuya kwakuti wena wenungo wam. Inyawo zami zafika zema emasangweni enhliziyo yakho. Ngiyakuthanda sithanda sam, and then ngifuna ukudlala uyazi. Akekho omunye uyithemba lam. Ngiyakuthanda sithanda sam, and then ngifuna ukudlala uyazi. Akekho omunye ubambo lwam. Ngiyakuthanda sithanda sam, and then ngifuna ukudlala uyazi. Akekho omunye uyithemba lam. Ngiyakuthanda sithanda sam, and then ngifuna ukudlala uyazi. Akekho omunye ubambo lwam.
Okanti noka sithandwa sam, uzungivulela ucango. Ungiphi isihlalo enhlizweni yakho. Ngibona wena kimi, nasesibukweni ngibona wena kimi. Kushuthi wena uphila kimi. Ngiyazibuza wenza ngani. Ugijimo lwakho uthande emthanjeni yegazi lami. Wedala ufunani, wangiphuca inhliziyo ngothando. Nakwi-afterlife sengaphinde ngikuchuze futhi. Mawufika ngikuphuze futhi. Wangidamba ngizokushelela futhi. Naboshwami bayazi futhi. Nokufika ngisigwevela iruja. You got the juice. Ubhakiso kapheni ndulo. Hlale wazi ukuthi
ndavuya, ndavuya kwakuthi wena wenungo wam. Inyawo zami zafika zema emasangweni enhliziyo yakho. Ngiyakuthanda sithanda sam, and then ngifuna ukudlala uyazi. Akekho omunye uyithemba lam. Ngiyakuthanda sithanda sam, and then ngifuna ukudlala uyazi. Akekho omunye ubambo lwam. Ngiyakuthanda sithanda sam, and then ngifuna ukudlala uyazi. Akekho omunye uyithemba lam. Ngiyakuthanda sithanda sam, and then ngifuna ukudlala uyazi. Akekho omunye ubambo lwam.
Wedala ingajabula.
Ndavuya.
Ulove ukuthi wena
wenungo wam. Inyawo zami zafika zema emasangweni enhliziyo yakho.
Mina ngiyakuthanda dali wam,
and then ngifuna ukudlala uyazi.
Akekho omunye uyithemba lam. Mina ngiyakuthanda sithandwa sam,
and then ngifuna ukudlala uyazi.
Akekho omunye uwewe total.
Ngiyakuthanda sithanda sam, and then ngifuna ukudlala uyazi. Akekho omunye uyithemba lam. Ngiyakuthanda sithanda sam, and then ngifuna ukudlala uyazi. Akekho omunye ubambo lwam.